Bonga nenkosi izinja zami zigodli akusubhobi nesporti abokamza nebhola ngapha sigodoli sikhanyisa igodli nabo fathers singabathengela ikhodi bonga nenkosi izinja zigodli bobi nesporti abokamza nebhola ngapha sigodoli sikhanyisa igodli nabo fathers singabathengela ikhodi angishumzalele Jose ngaziphamba nekhodi ngazivare nezonto ungazisela nestori angishumzalele Jose ngaziphamba nekhodi. Shut up.